now. Yes. Woo. Just listen to the melody. Nipo na Kali, lakini sio Jones. Ni Draw. Kali Draw. Drop it. Woo. The melody. Listen to the melody, baby. Just listen to the melody. Beautiful melody. BM. S-O-N-G-A. Songa. Eyo, ro ya mangati. Wandishwa kitu sua na flow kaya nyashi. Sifuati hizo trendi mina roll na wakati. Na ball na washikaji. Tukisaka vitu pure na madoka ya maski. 16 ni shy, kijiti ni dry. Na leto tamka combination ya chipsi na yai. Ingia jimu tunishe hizo hipsi to buy. Tucheki tukila bata huko trips a Dubai. Yes, ni kama lika na ice. Show ya bei kali wezi fika ta price. Paka mesha timba wanajificha kama ice. Wanajua na roo tisa iwezi zikwa kirice. Kitu gani? Sina upande na wala sifungani. Kama huna kitu jipange na uje siku flani. Si utani, unatesti kwenye mbingwa ngani. Unaruka sarakasi na taulo na huna kitu ndani. Listen to the melody. Listen careful. Just wedogo see in the future, we not enemies. Kau nataka viewers, so mpaka uniseme mi. Uneza zama zako kwa street, ukakata gogo wazi. Na uma dem zako vicheche, si atu tongo zagi. Bado nasaka chapa, beans ni ripe. Skiz ni nyingi, pako na data, please nipishe. Utamua mwenyewe, ni kusukume au nipishe. Kinyago ni mekuchonga mwenyewe, au nitishe. Mkono umeunyea na sito ukata baby. Kipinde mbacho na rap, ulifata na mabegi. Ukomba lift, nkakupa na uli, nkakwacha standi. Umefika town na shangaa, unaleta drama heavy. Umeleta ugomva maneno, siwezi leta bomu. Naheshimika utokako na we upendwe home. Umeleta, na misi leti ndomu. Na kupiga tu papa, wende ukacheki form.